skiza.
Skia.
Wale unisikia. Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Wale unisikiza. Wale unisikia.
Skia.
Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Isi yo kismat, miniko grind, woki doz. Pia naomba sopia usimain niki flows. Ni shukrani, narudisha kwa wanjiko kimani. Simge mjua, pia nyimge mpia shukrani. Kwa pilka niko, jukuna malimina dai kufika. Na focus kwa compass, ukiona nimeficha. Sio na macho peke, unaweza ona visions. Officials peke, wananijua initials. Get rich or die poor. Niko na phobia kurudi mali nilikuwa. Niku lonely at the top ni sawa inakubalika. Jukule down inakuanga once mara tisa. Kuna wale unisikiza, kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu miufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia. Wale unisikiza, wale unisikia. Kudedi bila purpose, no kitu miufia. Nikiamka kesho, bado nakimbia. Na nikilala leo, bado pesa naingia. Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Unapanda mahindi, mina panda maembe. Vilo get ndio tofauti yangu na wewe. Kandula ikutoshi mwenye empatia itamtosha. Kudhanusha nisoma page mbili ndio makosa. Nisawa tuko equal lakini ujue yonoma equal. Na hivyo ndio itabaki nitakuwa mbaka kifo. Mungu amenipa kakupa ndo bado anaweza kunyanganya sare pupa. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne, pressure na pain. Gigundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise you me wife. Nadai kuattain na shindo kumaintain. Hii pleasure champagne, pressure na pain. Gigundua ni mlima ndo mna complain. Fortune si promise kuna you me wife. Kuna wale unisikia. Kudedi bila purpose no kitu miufia. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza. Wale unisikia. Kudedi bila purpose no kitu miufia. Nikiamka kesho bado nakimbia. Na nikilala leo bado pesa naingia. Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Wale unisikiza.
Skia.
Wale unisikia. Kupepo nyuma yangu na sio mate kwa uso. Love no vaccine na ugonjwa ni very crucial. Say the watch ama uendelee. Si wote tuko na choices. Sikiza the main take kwa roho, chorea the voices. Kijua kile na jua, utawacha kufananisha mwezi na jua. Kuna vile utakuwa usipokuwa. Wisdom na favor ndo kitu mi uomba. Zaya dua. Skia.